It's your boy D.O.D. Yo, I see you, Van Skills.
God and I just baby.
Kijana tefala kesho umsemo mina ukata. Natupa begi mungoni kumbali na sikia gita. Natupia macho wazazi mama usilie kutachozi. Familia na ntegemea wa dunia na nsubiria. Kutafuta na elekea na nkipata ntarejea. Mloni pa upendo dhati moyoni mina wifadhi. Mwanaume membua mateso inabidi nipige kazi. Na mwaga diana na glory wasijia kahuzunika. Na msije mkagaribika muda wangu somefika. Na elekea kuwajibika na dunia kama kijiji. Minta kuja leo na kesho ntapo kwa manta waitaji ntaku. Kumbuka kwenye rana mazeso mola menipasila. The Bible otaka tifu shida nazo zimeinenda. Nifunza kuwambu nifu natafuta kesho njema. Ila shida zinapiga hodi kwa tabu mina hema. Linu utotema mgodi napiga goti na nama na namomba dia gana. Dele napiga na cause my dream is so big.
Babe, I got
to
fight now you tie. And I'm sure we gonna make it right.
Mula.
I got my gun to fight this war. And I'm sure I'm gonna make it right.
Niacheni wai na waza ntapata lini mkononi. Na asegai mtani vitani mfekane na zichapa kama mgoni. Abiri chunga mzigo dereva mewasha gari. Kwa nadharia nipo pluto tegiari mema sayari. Mistari na vunja mlango na uzito jiwe fatuma. Na lenga yangu malengo na kamwe siru ni nyuma na. Na wache fuwache madoa kutumbu zusafishika. Kisa no kama kawa na paboko na pitika. Na mindo mangi drafta na utia paralyzing. Kifulia na zinasa izi senti kwa magnetic. Gewaizi kuzitumia mindo D.O.D. Tega siki. Kiyo sikia zaida poetry. Na watigu kwa zangusia mesili ya kiraka. Na ziba panapo tobo snitches. Na wapa talaka haraka kukata show. Mbele mena ikunyata kwa mzuka wa instrument.
Babe, I got to fight now me try. And I'm sure we gonna make it right.
Hula.
I got my gun to fight this war. And I'm sure I'm gonna make it right.
Subiri msumu bora, wamechimbia mashimo, kipaji wananipora. Wananifunga kili, hawataki nione mbele. Mishindo kutabiri, warudi watutawale. Naona wingi wasimanzi, unakomaza sura yangu. Shingoni na kitanzi, wanewinda roho yangu. Napata makunyanza jiba, mimi mwanaume. Manzi naimpenda, nanditosa, shit, topa kule. Sigeuze mtaji mahari, wamejama gube gube. Michongo, sebenza kama mwafunzi na shule. Pamoja tunaweza, piga kazi kamchukule. Weka pesa juu ya meza, lete bata tule. Usiishi kwa unagiza, asifanya kazi sile. Bula.
Babe, I got to fight now and die. And I'm sure we gonna make it right.
Bula. Right.
Babe, I got to fight this war. And I'm sure we gonna make it right.
What's that? Yeah, it's all about hustle. Chasing that fucking papers. This is what we do. Rescue, what's up?